kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano. Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number 1. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
Bahari alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Hapa ni kani bona uko londi, jina ni kani akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake, nimshike wapi ndio aje. Taka moyo wangu we wake, watangoja sana. Kitani ya tutachana, mina yeye tumeshaivana. Na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Shawana na yeye, sami tunaye.
Tushawana.
Shawana na yeye, sami tunaye.
Ndio tushawana.
Shawana, tushawana.
Tushawana.